Square Music.
Kwanza rangi yake mfano wata usi ndege wake, ukukununa kwake akinuna yazidi kuwa mwake. Niongope, niongope ukisi ntanuna, niongope ili mnadi tuwe na furaha. Niongope, niongope ukisi ntanuna, niongope ili mnadi tuishi kwa furaha. Na mini nyuke pamba unipera varava, nijione domie. Nikiwa zangu viwanda, nijione mjanda, niwe na shaini mie. Basi njo, nakupenda vibaya. Basi njo, nikikwana na kwaya. Basi njo, nakupenda vibaya. Basi njo, nikikwana na kwaya.
Nifane nini mie, nakupenda my sweet oh, baby boo. Nifane nini mie, nakutaji my girl, baby 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 oh.
Nifane nini mie, nakupenda my sweet oh, baby boo.
Nifane nini mie, nakutaji my girl,
baby 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 oh.
Tabasamu wadhimu, ukarimu na kweshimo, na muhuma ya karima, azidishi yetimamu. Usini giribu, nikapata tabu, udhaifu wangu isiwe sababu. Ona na kupenda na penzi letu, nikama maji, iyo tuama. Wasabazi tusi wapi ya kusema, chunga nitunzie jina, naomba nitunzie jina. Yeah, sheri wa motema.
Nifanye nini mie, nakupenda my sweet oh, baby boo.
Nifanye nini mie, nakutaji my girl, baby 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 yeah.
Nifanye nini mie, nakupenda my sweet oh, baby boo.
Nifanye nini mie, nakutaji my girl,
baby 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 oh.